African, African, African Kido.
Vicky Pandas.
Madui wanasema hatutawezana, hatutasimama na wewe. Vita watapigana, hatutabishana, hawatapigana na wewe. Father go we praise you all night and day. Tukisha tukiimba sifa zipande, baraka zako vigelege. Father go we praise you all night and day. Eti mwanza kwa kipangi kandai unaanza wivu, watu watoke. Eti mwanza kwa kipata mado unaanza chuki, watu watoke. Maka muti noma, numa, niyase noma na fitina na kiburi numa, tuchimbio chini bila grace noma. Ukaite sunge, everybody listen, ae. Ukaite sunge, kinze kikele mu, gospel fire, ae. Baraka vita shuka ga, atuna banchuka, vitana wanabambika, sifa zipande milele. Baraka zina shuka ga, hatuna banchuka, vitana wanabambika, sifa zipande milele. Daily nipate kwa magoti, harapenda kuniona niki worship. Penye nimefika ni masisi za Messiah, hapana tambua nguvu za mbogi. Ameni blessed, ndo mana siyo gofi. I do give thanks, nikiweka pila morning. Need to your praise, kiss your love na disaffa. Oh my God, wanna thank you for the plans. Ni mara ngapi na omu nikumbuke. Blessings zako, bado ni sufficient. Mambo bado kila siku nomba unipe. Nisafishe, baba niridishe. Ando makamute noma, niyase noma na fitina na kiburi noma, tuchimbie chini bila Christ noma. Ando makamuti noma, ni asia noma na fitina na kiburi noma, tuchimbie chini bila Christ noma. Ukaite sunge, everybody listen, ae. Ukaite sunge, kinze kikele mu, gospel fire, ae. Baraka zita shuka ga, atuna banchuka, vitana wana bambika. Sifa zipande milele, baraka zina shuka ga, hatuna banchuka, vitana wana bambika. Sifa zipande milele. Ula Kido Mukamba, African, African, African Kido. Ula Kido Mukamba, Prince Vidic. Ula Kido Mukamba, African, African, African Kido. Ula Kido Mukamba, Prince Vidic. Baraka zita shuka ga, hatuna banchuka, vitana wana bambika. Sifa zipande milele, baraka zina shuka ga, hatuna banchuka, vitana wana bambika. Sifa zipande milele. Ula Kido Mukamba, African, African, African Kido. Ula Kido Mukamba, Prince Vidic.